mwaga wangu kwa tukutonda. Nina mungi kunusigwa kupanga. My girl lay down for me, niku chocha come for me, yeah, yeah. Mwaga kuwe sanda mika, my girl singa no ya tanala mika. Mwaga kuwe sanda mika, my girl singa no ya tanala mika. Nimula kuna ye, atatua gara tuleke. Nimula kuna ye, atatua gara tuleke. Become beauty, baby come kusute. Come to me, I wanna see you, na na na. Yeah, come near, let me feel your body tremble. Touching here, one body tremble. Una singa na wa singa, this girl a champion. One piece of she a two-man, that's why she need a two-man. Numiro bulele wangi, na yate wesi kulaba ntiyo. Jagara tuchikole nera, kashi wanzi nkwataku. Boba kuwe sanda mika, my girl singa no ya tanala mika. Nimula kuna ye, atatua gara tuleke. Nimula kuna ye, atatua gara tunenye. Nimula kuna ye, atatua gara tuleke. Nimula kuna ye, atatua gara tunenye. Nimula kuna ye, watanga kasao, yunde kamu mpeo. Okawa ngakawa onyiga manyige vikunyiza ngandekao. Olivirote vitukiriza, kukwe bembe nzenakiriza. Olinakuwa mwege ndereza, bakusabe na mbato vese mbereza. Sivalaba, sivalaba, haba wala bala nanze sivalaba, sivalaba. Nafunonde ya mpunza, bakujiwa sinu nafuma na winga. Nimula kuna ye, atatua gara tuleke.